I feel like the world has changed. We're living on the fast lane, racing to get that paper, yeah, so we can see better days. Ndifuna ukuphanda, ndifuna ukwebindlala, ndifuna ukondla ikhaya. Selifikile ixesha, iyo 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 lekhwemba, itshankuri zokuseta alikwixesha lokwesta. Vuka now yosebenza. Baleke inkumbehlayo, ndikwazi uphila impilo engcono. Ayandifundi mjojo. Vuka vuka vuka, amwesebenza. Phanda phanda phanda, ukwazi uqeda indlala, kube mnandi ekhaya, ukwazi ukondla nabantwana. Vuka uyosebenza. Iyo 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 lekhwemba, itshankuri zokuseta alikwixesha lokwesta. Vuka now yosebenza. First lane, racing to get that paper, yeah, so we can see better days. Ndifuna ukuphanda, ndifuna ukwebindlala, ndifuna ukondla ikhaya. Selifikile ixesha. Iyo 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 lekhwemba, itshankuri zokuseta alikwixesha lokwesta. Vuka now yosebenza. We'll be right back.